Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkamisare tetti lewru septembre hitande 2015 sappo yamde jakrima silimaji chapan enay e joy odo wattu goto wodi senegal wuro bulo musa on competitive de kanko horejo leydi ndi o ibrahim boubacar keita wakkar jono labini hunde holitinde wide gede no tirtode plateforme de njopita ngalure ane fisinde le majjun kanje gube no tirtode plateforme de wakkar jono be jabi ko horejo leydi ndi o holitinde wide wakkar jono dun tambe gondi e be gondi famminde dun won yimbe mabbe habutobe gombe tombe fa njopita ngalure ane fisinde woni tawede jaadi ko ben jeddo yom kanyi en nangale leedu ko duwar ndi wakkati jono be fube ngaddama leedi meden di lamu ko duwar o kanyi mangal pade gombe leedi meden di be fube kuliti video dum gonga be do jaadi ko wakkati ko lande ko be kuliti wiide be gonno e golleji bondi ngadnodi ni baleri leedi meden di wono kasar ngaddo hecci hanken le lamu dum woni motti o hakkunde motti kanyi nyafunke lana woto gonduka yude mofti san nan gandino nyafunke be kuliti video wakkati jono saaje yubbo inde o beediki le majju ko seedi be kuliti video le hen an foti yimbe noga en jottiom keddi le hen ka do woni yimbe protection civil be kuliti video yimbe sappo en janiom keddi le hen secretary wono kabaruji moddi mi jogni on do hande di batte radio di ngaro faccitin do di do kabaruji yo Umar Waygalo le kuliti wide jambi ngadama fewde armi mali o dum wonono kenya le lamu jafarabi dum le region mopto le majjundu hulitam wedd woni yimbe le jaddom kanyi en barmi le hen soldats goto majji wakati jono andaka fuuto odo soldats yaari le majjundu kuliti wide lamu holli metti mudum le dido bonandaji sanne kanko horeju le ndio ibrahim boubacar keita kenya ko wonno to niger to ko hali wakati jono wadde sinango tan gubeno tirtode ane fisdede tinno gubeno tirtode platform de tinno de joppita ngalure ane fisnde le majju wakkati jono holliti dum won be tinno tam be ngar odo golle kede Ousmane Diko
government o haani faccitidde so yarranaaki ko wondi e waddede joni ko denno di anniyaaji di walde dental led adna bamidi sabimbini jaabuuji nyiibudi hebe sabinde horejo leedi ndi yaano Nigernde o facciti fa laabi wiide platform yalta le ngalure anefisnde fa laawi ciekaadi e le bangal kaldale kawrangal waawa tabede denno o nantini dun homo fuudun homo fuunani ko horejo leedi ndi wonno Niger to ko hono rojo makko mo Niger o dum woni Mahamadou Issoufou kanko dun o tawama e jonde nde o holliti wiide tiidallaaji anefisdi haana sagginde golleji kaldal e kawrangal den an haani ko dun yawne fa golleji di hemta lawul fa hande kanko Mahamadou Issoufou o facciti fa laabi wiide di anniyaaji di IBK bamidi an hollita wiide o mo jogani anniyaaji lobbi o mo saawi anniyaaji lobbi le bangal yubbinde golleji kaldal e kawrangal
le majjun kanje gubno tirtode plateforme de wakkari jono be kali holitinde wiide tan dum be gondi le nokku noddirtede ane fiso fa yotto le lamu gawo wakkari jono be gondi e hokkude soldats e mabbe gombe tobe hakkilaji lobbi kede ko kanko noddirtede Khayballa ak Hamzata o jokko horejo gacca ko Halidou hen
horejo leedi ndi hali o wona horejo walde plateforme de o darduɗo plateforme tan men tinno men ngada kala ko men bayi wadde fa men jalta e leygal lure ane fisnde denno e le wattu joni o e le bangal fiide di dabareji men gondi medde gondi fa hande e dartude tabade laawi ciekaadi le bangal kaldal e kawranga medde gondi e yidude yimbeele be kanyun e kabotobe fur men tuttondir hakkilaji men pammina be fa men jalta e leygal lure ane fisnde e dow dabareji dun no dun haani wadirede wattu mudun ka heeja ka tafon denno e le yottinde di anniyaaji dun waddi men do fa men pammina yimbeele be kanyun e kabotobe fu hom fu faama fa men jalta leygal lure ane fisnde ko waawi sabimbinde nyiibinde jam e deje
walde minisma du won nations unies le leedi meddi wakkati jono be kuliti metti mabbe bonandaaji ngadaade fewde armi mali o to tumbututo wakkati jono be kuliti widdu sa di be do yimbe le jida hono jam e deder wartita le leedi meden di secret bono bayni trimi joju modo halla me bemal ane galmi noddirta phase facebook go
tamani
e kuliti widdi jaadin ko be jaddom kanyi nangale leedi ko duwarndi wakkati jono be do jaadin ko be be fu be ngartirama le leedi meden di o do kabaru dum wonon armi mali o kanyi fa yotto yo soldats en gombe le leedi ko duwarndi be fu be kuliti wiide yudu gonga jaati jaadin ko be wakkande puddi lande de be kuliti wiide be ngadino di do bonandaji ngano le baleri leedi meden di Ousmane Diko
jaadi ko be jaddom mali naati e juude le ko lugotobe siri malin ko be darani ko be fu be ngartirama gabamako ga jaadi ko be jaddon sikkitabe be dokki tajjalal anan gonna e masi baaji cakiti di gaddi le mali di yogabe bi an gonno ele ansardin yogabe beedum bi ana gonno ele policien alislam e tumbutu be jeddo nabbe juude fuyo balere mali jeya be darni gubal walde noddi tengal khalid ibnu walid renobe leedum en bi yodum sandu gubal ansardin heedi balere mali horej mabbe woni suleman keita e kolliti du be do jeedin koobe nangabe an gonno e basi misini kanyu e mafakola o be di hendu be sikitaabe mujjini no nokku ekitorde walde samanko badangal bamako
illa kenyen kawrital mangala no fuddi wadde do bamako do lengal do kawrital hulitaame dum wonno an ka kuminibe kabaru jam e deejere fa yotto yo hono jam e deejere nibeta leedi ndi kanyen gondi hawrtindi lengal do kawrital ngal do kawrital do hulitaame wiyade ilde ngal fewne teende dum won leedi murtane nokku nokku noddirte nok sotto ngal do kawrital ngal fewna ka wakkat jone ngal wondi wadde leedi meden di koni faana mudu du faabe jaa yalla hono jam e deejere wartete leedi fol sahengel fu e mangal mudu kanko noddirte alhasim wan o yo horejo dum won le walde union africaine de les majjum holitaabe jam e deejero derni kede ko haldu hendo fo citango Ousmane Diko
la rencontre d'aujourd'hui
bato handen o jokitaade dabare golle Nouakchott puddanodo lewru mars 2013 imaade o dabare yo gede didi adan yo beedido dole gollidal ngam deejere hakkunde leede sahal didebel yo jenginde golle afrique ngam deejere e denagu lele fongol o bato waran yewtaade e hakkilo mudun e le hakkilo hono gollidal waawi latoraade hakkunde gube soldat sen leede le yildo daade fa kayba imaade mum yewtaade hono leede de mbawri gollidinde e mali fa hunta torra gondo sahal leedi men do leede mbawi daraade e le dabare golle Nouakchott fa kaba e torra yo hokkude dole ko wanda ko dokkondiral siri hakkunde gollidibe yude le dabare de fa warde e G5 golle goddo du ana hono gube hobbe garde le mali do ballondira siri fa beede dole gollidal wadini hore mudum du baddede saatu
chef de service de renseignement
kanko ministre kuminido hakkune malinkobe kanko ministre kuminido malinkobe gombe jolaari be ha wakkati jono holliti belti weltare makko hollitinde wiide tan ko dum wonno malinkobe chapande jottom e joyom chapande jaddom e joyon joppitaale leedi Cameroon di le majjur ko holliti wiide o mettama sanne wakkati jono ko Cameroon en be ko holliti wiide fati malinkobe ngaraton wadde jaggoji muye dum woni yimbe malinkobe yube to Cameroon to so ngari do wakkati jono o do fadi dirfito le ndido leedi gollobe kabaru usuruji le leedi meden di wakkati jono be ko holliti wiide ko be ngadno tere mabbe de ko be jaltiti li hen sabide kambe laamobe kaldibe pamri de tobbe sapote de be kalnode tobbe joyde fu wakkati jono laamo holliti wiide amando hen himmeji mabbe tobbe keddibe du be ngara haldude e laamo o be holliti wiide bete hande do bomako do wo accident goto ngaddo do o do kasara hollitaama wiide yimbe le didon keddiki li hen saade o do kasara du be bi mobel gotel kanyu yeso nato to e camion ko o do kasara du ko seedi be holliti wiide li hen kayya be bi do no mobel gotel kanyu dogano sanne on andirde no vitesseji bondi didi wodi so o do kasara dum wono ko kasara kalami on wakkati joni o hollitinde wiide tan hono pana e pinasin joli do hakkunde motti kanya nyafinke wakkati joni o yubbo inde o be di ko sedi be holliti wiide le hen ko foti himbe noga en jottom keddili hen be gonbe tewuji mu en jita ka fa hande woni belbe jita ka jati ka don himbe le protection civil be holliti wiide himbe le sappo en jeno kanya keddili hen ka fa hande hollitam wi tan sekira won dartete fa hande jita ka don won le mayongo hollitam wi don lamu ko be do be kan yadli o do nokko kede ko kanko don no mer nyafinke o hali do hen noddirte do samba ba
to bangula jatti min goni hande yinde mayi faahi parce que joni joni ko kalam ko yide nogay jetti ka hedam den no jatti be du yide malli hande nayi ka jalt ka fa hande yi an lay ndiyam tanko yi an da dem ni de parti le gouvernement malli parce que dalli min tan jama sen ligue fu yinde fu ngari jama o yalt yinde nyam di dalli yiang dalli ni yinde fu den no vraiment de barki ni yide do nyi yinde nyafdu
yimbe on futi woni ben jita ka fa hande den
bo dum woni ko mi anda parce que jama o le lala ka andi lana ji anin yimbe anda ko nati en jatti be jom lala ka anda ko nati lana ka den no neddo fu waawa wiide ma hinna maani nati parce que lambiki mo ferma min tayi ko haali kana puri di parce que yide malli hamre ko fari yalti yimbe noge jetti mayi ha andi fa joni ju yimbe jiya ka fa hande lana ne funke non yimbe naata be jobata fa mi kambe jeyi den na andi no yimbe gordi
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sekirabe je lodo ni les réseaux ngaji meden dibe collectivité to se gouto sa jewi ko foti sukabe udinere temede jaddon kanyi ngoni tampube wakkati joni obe tidalaji wayde nyamde fa haara woni muuden be do sukabe hollita we do no waldinde wana je laamu ne noddirta copie an wonde fa baadebe copie du sa je walde fa butode nun dum woni walde Union européenne wonde le leedi meden di ilita 2013 be ngoddi fa baade le laamu sego sukabe tampube do kabaru nyamde fa harale majjudube ko litti le hitan 2013 de ko foti suka pudnere temediron kanyo won be tiid alaji wayde nyamde fa hara woni mudum e le be do suka be dusade udnere en holita be tampudo wo heddude le hen jaati ni sur commune do kabaru yirwere galleji kanyen sukabe le leedi meden di wakkati jonobe kollitiwde be ballan dum wonono yubbo inde do roobe tawafur dum roobe ndaarobe wotteji commune ngaji fa yotto le wotteji region ngaji kanti wadde le leedi meden di le lebbi garoje di le majju ko commune sur o hollitiwde fa hande be ballan dum wonono yubbo inde do be do roobe tawafu so tawam ebe le nokku lobbo kayyam tiwi nono ko suka be janginte so bami fa lekkol uddi ko der o jande di timmi bete hande to seguto le der o jande wul tawir ko foti suka be temetati en jattom kany en jangina le hele be do suka du yam roobe temedi do goni le mabbe di ekkudi ju goni nokku no dirteedo banjugo buware kany nokku goda kasa no dire bagadaaji le majjundube ko li tiwi sa jeewi do wonu be janginama to ko yaata er ngaji chapan be jetti be janginama to mathematics fa yotto e france physics simi e ko nande mudu sekirab do katte nyalom hande ka ruji me di ka faande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi